chini miguu na makochari.
Check nyuma
haina kudelay,
sababisha empire
ndani MJ.
Ho ho ho, check nyuma. Ho ho ho, check nyuma.
Jua kali sita senta, kimo ndo napita na chance na dili na wakati filimi. Na check nyuma, sisongi mbele kama mtumwa. Na check nyuma, wasije dhani nimetumwa. Weka kauzi bentimbe, mchanga ufinyangi chungu. Kuwarubanwa ndege, maanishi unejua mbingu. We dunia miuli mwengu, nishasto maramani wezi nusanga zangu. Check nyuma, nafika skansa babisha tunachoma. Niko haya ni fully kinoma. Napige puff mbili kisha mina check nyuma. Ikiwa so na watonya tunakula kona. Tujika time maze, ebwana check nyuma. Wamesha timba waze, wanangu check nyuma.
Woo 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 woo,
check nyuma. Hey ha, up to street mina check nyuma. Namona manzi upo sex na drive bima. Bila kusita na mfuata, hello ma. Kakunja ngita na stuka na check nyuma. Yuko na bounce ka vimba na kula winga. Check, 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 yo, check nyuma.
Wanakuja na potea mtu flani na guma. Na kuma frisky pop na chomba check nyuma. Wanadondoka wiki na na homa check nyuma. Yes, check one, two, yo, check nyuma. Check, 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 nigga, check nyuma. Misele mbele mbele kisha mina check nyuma. Wanakuja na potea mtu flani na guma. Na kuma frisky pop na chomba check nyuma. Wanadondoka wiki na na homa check nyuma. Yes, check one, two, yo, check nyuma. Check, 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 nigga, check nyuma.
Sauti yangu na sambaza ya station ya taifa. Jabite makochari kwa speaker na vunja kuta. Na wa check nyuma, wanaoshe jicho kwa mate. Wanajaribu zimba tundula panya kwa mkate. Unifyons kwenye mtete, we kush mini pite. Bingo marathon ni seshindana na viwete. Nina upore wa sura mkali kwenye muziki. Dikuwa mna mavule tikari kezi ni yaki. Kolo bebo mtu wa mecheza patapotea. Mzigo na miba usigu sautomia. Toa sababu za msingi na sio misingi ya sababu. Naposeme papo lipi madi hawone jabu. Check nyuma, nimeshe mishe kandoro na chinga check nyuma. Mshike mshike hakuna kulemba check nyuma. Napige pepa swali tap mina check nyuma. Tichana nyona na nasema waina check nyuma. Naona noma na na glasi chana vesema. Waina check 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 nigga check nyuma. Embele bina love kisha sema check nyuma. Yes check 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 yo check nyuma.
Kisha mina check nyuma. Wana kujo na potea mtu flani na guma. Na kupa frisky pop na choma check nyuma. Wana dondoka wiki na na homa check nyuma. Yes check one two yo check nyuma. Check 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 nigga check nyuma. Misele mbele mbele kisha mina check nyuma. Wana kujo na potea mtu flani na guma. Na kupa frisky pop na choma check nyuma. Wana dondoka wiki na na homa check nyuma. Yes check one two yo check nyuma. Check 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 nigga check nyuma.
Matatizo na pozidi mina check nyuma. Na yasoma na jituma na jiweka vyema. Unapainuka kabla ujasonga check nyuma. Huwezi jua labda unawindwa check nyuma. Ukikatiza chocho na itikari check nyuma. Usishangaya utapigwa kabari check nyuma. Wekaza buti ndipo jamini. Watasaluti kina mnafani. Mamba nava kwenda komba mwana check nyuma. Siyo nazugana gongo mwana check nyuma. Sio lazima gauze mwiri japo shingo tu. BQ na sababisha ujo wetu ndo hu. Wanahofia wezo wao ndo manona toka mbio na kuficha sula zao. Check nyuma, tunatapika tu madini. Ni bounce machizo mgu semeni. Check nyuma, theri iliko therapisti. Kimziki sitabiriki na wezi kunizibiti. Check nyuma, navotembe ya nabit. Stage mkiki mkiki, nyanyuka kwenye kiti kisha check nyuma.
Misele mbele mbele kisha mina check nyuma. Wanakujo na potea mtu flani na guma. Na kupa frisky pop na choma check nyuma. Wanadondoka wiki na na homa check nyuma. Yes check one two yo check nyuma. Check 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 nigga check nyuma. Misele mbele mbele kisha mina check nyuma. Wanakujo na potea mtu flani na guma. Na kupa frisky pop na choma check nyuma. Wanadondoka.